When I swallow it up, when I know me boy, when I was a boy, I live a while. I live a jam when I'm fufu. I won't until I'm a kissa. We'll work it up. I'm going to get up. I'm take a mukisari. Yaguteka wowe bamvumira mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byachuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga mviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndaba alina kyagamba. Kati gebi gambo, oh yeah, we antero mukisa. Kati njagalo la velelo, ntio mukisa guvajari. Teli muntu alina chikambo, chisobola kumenya mukisa guli. Bwelukera nasima anti lulwera, ebintu bichuka. Echintu chituka nga ingidewo Katonda omutegera ensinesi zichuse mitwe kulurumu awo we antero mukisa wakati wenyanja awo masekati genu.